kunipigia telefonu likata kuipokea. Nilituma na ujumbe kwako, siwezi kulala kwa juu yako. Kwanini unanitesa, unanizunguzungusha? Kwanini unanidanganya, kila siku najipipita? Kwanini unaniangaisha? I love you lady, nitakugoja nitachoka.
Nitakugoja hadi lini?
Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka
lady, nitakugoja hadi lini?
Hey you lady, can't you see I'm waiting? Nina ugonjwa, ugonjwa moyoni. Hey, ugonjwa wa mapenzi umeniumiza zamani. Wetu ni daktari wakunirekebisha rohoni. Ugonjwa wa mapenzi umeniumiza zamani. Wetu ni daktari wakunirekebisha rohoni.
Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?
Hadi lini? Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini? Sugar dandy, I wanna be with you and only.
You know I'm lonely, but you're the one and only.
My sugar dandy, I wanna be with you and only.
Hey, nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?
Hadi lini? Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?
Hadi lini? Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini? Hey you lady, can't you see I'm waiting? Nina ugonjwa, ugonjwa moyoni.
Kwanini unanitesa, unanizunguzungusha? Kwanini unanidanganya, kila siku najipipita? Kwanini unaniangaisha? I love you lady, nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?
Hadi lini? Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?
Nitakugoja nitachoka.
Nitachoka lady, nitakugoja hadi lini?